sukaɓe janngoɓe secrétaire uɓe bureau biiteɓe greffier golloɓe banki hewɓe maɓɓe no jiya torraji nder gollirɗe maɓɓe. Yeruno Maimuna Gazibo carɗo wiri o fammini du ɓeninɓe no mbawi yarude boytali mu'en to cuuɗi kiite keɓa jiita hakkeji mu'en.
Toutes les personnes
neɗɗo fuu laatiɗo horejo le gollirde wala lawol watta sembe e dawro muɗumgol fa teta debbo na gorko falju muɗum gaddo ɗum ɗum kondam sini heɓama fuu no nanguete kasu lebbi tati yaade lebbi jeego yoɓan ɗum 2020. Lekkoliɓe secrétaire bureau ko yiyete greffier golloɓe banki ɓe fuu mawɓe maɓɓe sini mbi'i kulɗinanɓe faa bonanaɓe golle si fokkodaki e maɓɓe to ɗum ɗon woni teterje dennenekke jomum no wawi yaade suudu sari'a noddo a mawɗo on kano woni mo nodduɗa o mawɗo ma tokkuyno to on kam no wawi nangede lebbi tati faa yaade hitaande moɓɓere yoɓandu kondam 4,000 yaade 4,040 gomnanti ko laaɓi woni debbo na gorko tewtiraɗo sembe falji mum no woodi laawol ƴama kiitotoɗo on yoɓe no wawi yoɓede millioji 10 na millioji 20 dow tampiri e torra ko yii
misali so tawama jomum haalay anniyamu faa laaɓi de gollo no yi alama majju e makko
ɗum woni hoƴugo hakkillo jomum laabi daroji gollal ɗi ɗon wi'i horejo gollal na dowrowo fu wala laawol tilsina gollowo muɗum faa fukkoɗo e mum kanon woni kanko gollowo biɗo toñamo o du sini o haalayi gonga to fuu toñe on no yoppete kan woni o heɓayi fuseede ko holloto mi eley gollal am mi walli sukaaɓe janngoɓe lise hewɓe laatiɓe janginoɓe maɓɓe no tilsinaɓe fukkoɗo e maɓɓe ko windanaɓe ɓe baawi
ɗum e saria ne wii nde haala kan laatake pene
ɗum ɗon no nanga neɗɗo on e hoore mum so feneni jomum sabu laamu e sari'a hokkayi laawol neɗɗo fenano goɗɗo dennenekkay gacce mo gacciɗa ɗum a yoɓanmo ko penɗa ɗow makko o yoɓan ɗum du ngam o bonni inde muɗum